Yeah. NZJ Wonder, you cheer. SG, my friend. Paka message okafunye. Okafunye. Akana mpanja. Okafunye. Aka message mukafunye. Mukafunye. Akana mpanja. Yeah. Mukafunye.
Aka message. Aka message.
Aka message.
Kafusa ka message. Woba toli wajero.
Man.
Ono mpulira. WhatsApp na jija musimu.
Yes.
Nkoye bu message. Ninze ku message.
I'm waiting for it.
Wabula sigulaba. Wano mu Kampala. Ka message kali ku mfudu.
Really.
Oba tusenguke. Tugende kulye mbalala.
For real.
Kasimu mungalo. Ka message akajja kendaba. Surprisingly. Temulimu you have received 100,000 from the government. Ngasi jiraba. Ka message ngasi kalaba. Kamperese. Mpulira bala bakalabeyo. Aka message okafunye. Okafunye. Akana mpanja. Okafunye. Aka message mukafunye. Mukafunye. Akana mpanja. Mukafunye. Abali obulungi kasomye. Abali obubite kanatuka. Banayi muchikola mutya. Abana bageto bali bubi. Abana munziko tayo nabasula njala. Abana batakisi balabye.
Yes.
Laba abayimbi abakabibo nabafuse babega. Abana bechikubo balabye. Abana batake nibo nabafuka bayala. Yala. Ka message.
Onaku wakufa.
Mama na banja ka message.
Tuwe ka message.
Aka message okafunye. Okafunye. Akana mpanja. Okafunye. Aka message mukafunye. Mukafunye. Akana mpanja. Mukafunye.